Kanye West.
Bata Boys Music. Stoner. Yeah. Hukutaka kuniacha nikalia, machozi ulizuia, ulinipa furaha damu kato square fikiria, nikajizoesha nika kutoka nitikia, kitabasamu heshima yako nikifurahia. Msela nikaacha na usela, msela nikaishi kwenye jela, msela nikasahau ya nyuma, nikaganga ya mbele, moyo kinisukuma. Daily wanataka kuturudisha nyuma, heri siri zao tayari zimeboma. Benzi tam toka kwako mina chuma, usalite haram hakuna wakumsukuma. Tukiwa wadogo ishapita miaka mingi mpaka leo situpogo, tushapita mambo mengi iti ndo cha msingi, kanweka kwenye line ukani Scott kanisani. My number one, heweze kan kukulipa ulivyo nifanyia kwa izanu, menitoa kwenye giza chimoki nistisiza, nitajuta mabebe pale ninapokuliza, nisame napokosa tajuta ukinitosa, nitaluzi control nitabaki kama oh. Sina chakulipo livyo nipa zaidi ya mapenzi, sina chakulipo nabyo sema wale wa shenzi.
Ulisema mina wetu tadumu, ulisema kuwa jana ningumu, ulisema, ulisema, so why now, so why, no no no, so why wanna leave ya home.
Please come back, yeah, please come back. Come home, I'm back home, yeah.
Nika kuita baby ukajika, ukini peti deli ukinishika mabega, ukisema darling sorry mambo shega shega, kwetu mambo poa poa kuna kitu doa doa, hapa ni furatu mpaka siku ya ndoa. Oh, mashaka ondoa darling, upuna msela sela, gulavu era wera, usijeleta era, mapezi paka siku ya mwisho ahera. Bata Boy Music Dosi Mpwize YP
Promise.
Yeah.